Yamada MOC, the super rapper. Check it, the freestyle master. Bomber boy, yeah.
Alpha listen.
Bafani banche mwena mwena mwere hihi. Aba kuunyanga kanyuma kava nyumire. Kumu kunyaga nondo kwa makufone mejisha. Yamada MOC rizoba na wale tere chika. Akakava nyumiri mwena variokwe. Vice pro, akakakunyumire. Richard Imakani kakaniwe akakunyumire. Aba kosa variokwe, imakava nyumire. Aba kusika chapati, aba kufuka boda. Baku tude duka, baku tude bala. Nimoba saluni, nimoba botiki, nimoba agalaji. Mwena kava nyumire. Hanipo mkono, wabano pajira. Hanipo mkono, teriga mwela mwa. Hanipo mkono, wabano pajira. Hanipo mkono, teriga mwela mwa. Hanipo mkono, wabano pajira. Hanipo mkono, teriga mwela mwa. Hanipo mkono, wabano pajira. Hanipo mkono, teriga mwela mwa. Bafani wanje, mwabare kushajika. Echesha echindi, na hawanyu. Kumisiriza, utariga haho. Omushubuzi, nemera mizani. Abashunjika bagambe, utakwa mani. Niremera ho yongera mu pulani omwana wishomeriwe nyweza pene eseji nende kulemera ho omuhinji wenyweza chapa ngoko eshayo kushaluri wasikule koko taxi driver utariga choma owa matafari nemera akatiwa kwe hanipo mkono wabano pajira hanipo mkono utariga mulamwa 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 hanipo mkono wabano pajira Yamada MOC ninye ndikugambira nikugambira mazima tinkubira okole na mani obie mokushwala nubu wakuba nore kentara remera hokanywani watavita mama lala esha yona noza kuchitera bale chaba gamba woni baza kulientura akakaba nyumiri momwena variokwe dende sofomati akakakunyumire nije wena hari akakaba nyumire abakosa variokwe imba kaba nyumire abakusika chapati abakufuka boda baku tude duka baku tude bala nimoba saluni nimoba botiki nimoba galaji mwena kaba nyumire kwe hanipo mkono wabano pajira hanipo mkono teriga mwela mwa hanipo mkono wabano pajira hanipo mkono teriga mwela mwa hanipo mkono wabano pajira hanipo mkono teriga mwela mwa hanipo mkono wabano pajira hanipo mkono teriga mwela mwa.